yourself. I feel so very scared. Now I'm very agama kuna misa zama boza.
And you are the
one. I'm busy the minute and the link and the kutsi.
When you are the one.
Now I'm very agama kuna misa zama boza.
And you are the one.
I'm busy the minute and the link and the kutsi.
When you are the one.
Hey, usake makutu akayamba zama boza. Saku ziwa tachoka kuti. Tika tila kutu wala zidi ndi wengkwango. When you will find.
No one sanga tese.
Tia tinjoye, tivine, tika tela nyanya Tigomese, wati heja, wate siwa koke Mayo kondi chatu sanga tite Bano chile kuma sasika ike Tika njua weta wabansema
Sawa mbele aga makuna miza zama boza
Ayo nilifaa
Aku njibizile mbile ndicho linga ndikusie
Kwane unifaa
Sawa mbele aga makuna miza zama boza
Ayo nilifaa
Aku njibizile mbile ndicho linga ndikusie
Kwane unifaa
Ayo kumubagwa nisuku anda kukalapo Bala muna eti boma iwe umakalapo Eti umakonda yenda nte niwe hule Koma dosa kambas Palewe jome anga kule Kambe ziwa bala anga ziku chula ayini Kozi jome nduzi wandi chodi iwe ndiwai Andu wako funa sana ngata belo ndiga
ii But we got no problem I'm telling you
Na wafele aga makuna miza zama boza
Ayo
nilifaa Aku njibizile mbile ndicho linga ndikusie
Kwane unifaa
Na wafele aga makuna miza zama boza
Ayo nilifaa
Aku njibizile mbile ndicho linga ndikusie
Kwane unifaa
Kaya nene kaya nyoze kuti ife siri makarana Komandi mazigwa njimanya tuji makarana Nipo bebe siri rasuya ine kukuleka Ndiye nawe uusavele nganu pati ndizo feka
Anongo from people baby
Chifoko andu maufuna yambi sapo uda Kukukonda ingo baby kulibe marire Chukwa chukwendita kwendigo baby nose mulifai
Sawa mbele aga makuna miza zama boza
Ayo
nilifaa Aku njibizile mbile ndicho linga ndikusie
Kwane unifaa
Sawa mbele aga makuna miza zama boza
Ayo nilifaa
Aku njibizile mbile ndicho linga ndikusie
Kwane unifaa
Sawa mbele aga makuna miza zama boza
Ayo
nilifaa Aku njibizile mbile ndicho linga ndikusie
Kwane unifaa
Sawa mbele aga makuna miza zama boza
Ayo nilifaa
Aku njibizile mbile